ne shana ne nale. Eje ma rona lo. In love as it is a time. Sam kolele hame kune mangati. Eje ma bante kweti mina nawe. We are so impossible. Simoni ne shana ne nale. Eje ma rona lo. In love as it is a time.
Samkolela futhi sithanda
samkolela hambe kulo mangathi
etshela
abantu ukuthi mina nawe we are so impossible.
Uqale wangibuza ukuthi mina ngizizwa kanjani ngawe, lokho kwangihlanjisa. Manje ubizo hambe tshela abantu ukuthi thina sizenza ngcono. Uyakhumbula ukuthi siye sambona le.
Simone hambe shana le. Etshena lona lo.
Indaba.
Indaba zethu
zothaba. Samkolela baby.
Samkolela hambe kuluma ngathi.
Etshela abantu.
Etshena abantu ukuthi mina nawe.
Kwamakhelwane, and very soon uzombona stopini kwamaqhubuza
eshona lena lena tshela lona lona
indaba zethu. Why uhlupha mina esithandwa sami, cause every day she's doing this. Do you remember, girl?
Simbonile shona lena lena
take it no more
tshela lona lona
indaba
zethu
indaba.
She must be losing her.